mukwano gwange nange yangambye mukwano gw'omulungi erinnya lye bamuyita Yesu nange mumpe mbeko nange mukwano gwe Yesu mumpe alabika amanya omukwano nange mumpe mbeko nange mukwano gwe Yesu mumpe alabika amanya omukwano mutawanye ne mikwano jona gitadde Nefunirone afana zukira Nange mumpe Meko nange mukwano gwe Yesu mumpe Alabika manya